gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Cumar Cabdullaahi Uto ayaa xarunta maamulka degmada Xudur tababar ku saabsan horumarinta dhalinyarada degmadaasi ugu soo xiray dhalinyaro aad u badan kuwaas oo ka faa'iideystay tababarkan oo socday muddo 4 maalmood ah. Gudoomiyaha ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarinta xirfadahooda ganacsi isla markaasina ay kala shaqeyn doonaan maamul ahaan horumarinta fikradahooda ganacsi loona maalgelin doono.
May la faday may buuha wal alaala walaay adaniida ka jara ama deegaanka ku qoobada korta ad islaata antiyada may buuha habanda ka ganacsi haaday may la raayso horumar kale haaday ad wal alaala walaay deegaanka kordhi kor may deegaanka kordhi kor antiyada taral fadanno individual hal qof jilay isba hata group yi hata group inta la sakoy iyo ma soo bi kor dhalinyareen deegaanka ma kor bi kor wal badan la sameeyay kor jara markan meel eraysa meel fadmada antaasay ya uneena maamul koobuneena yasin ka awyaana si garab sulman ya mar walba meel eraysa meel diyaarna antiin si garab sulman ka dhalinyara aha ka maamul ahaan iyo diyaarayaan ayadoona ayadan koreysa tis koreysa diyaaran leh inta dhalinyarada waa la qowda haweenka waa la qowda mayl eraays wal alaal walaa iyo may buu xamid iyo qijar iyo kula shaqeeya diyaaran leh laakiin uu nagu meel ninku baahni inta inuu waa la koyn intu inuu waa la koyno hal abuuriyo fikira la koyn yen ninku baahni tawbara la soo siiyay hal abuurka hal abuur ganacsi yala seen tawbara markaasay ganacsi of ki ganacsi fail la weesan tartansi hatana of ganacsi fail la koy xilligaas bangis la sheena inta bangi koy wax dad bangi ku dareer oo ku koy bangidaas hatana Soomaali galiyaan hadii la yar markan uneena maamul ahaan ma noo fadhay walaa isin sheentan anti uno mail eray si mail marino funding ku weydino heedoogi mail eray caawimaad si ku weydino si mail eray in is ku mashquulana.